Kwasem brain you know brass so betie kwasem. But dia so be fro bibi obem na wase wase kwasem ebre edu. Me say Yakopan sam I nam life for the media ministry so I de brewi. Radi ensino. Yes, yes. Radi in where the actual. Yamisha say why a crado so betie kwasem. Any dear moment, so be shoot trust in a bumpire. I don't phone number home for mother was so I may acquaint ya. Man, then so Becca was him. I ready a far commander, a junior, the noom show was from Bernassi, you wait to train was him. But it's not was him soon as say. Now, say, whoop you are any more. You move yara. It's you and your yaba. And I was already a Swiss Sodium and I'm a bombay. I am so for a quiet fault and I'm in a more chassis me. Save free life for the media ministry. A whole and I'm in a more chassis said, yeah. But you think I can catch you on. I'm a twa the blessings of obedience in a so. A family, the condition for obedience. Job. Chapter 22, verses 27-28. Job 22, verses 27-28. Mwa onyakopon asem. Mwa onyakopon asem no e kachire upefe nishe. Ubesire no. Na wetie wo na wabo ade ka no twia ubebo utrim na ebejina amawo na han beshren wakwan so amen. Job 22:27 and 28 bese se enidie mo no se wonso unya bra na atubwa amenititi ewo sa passage na ayade a ebetimi aboa oyipa conditions of blessings no any blessing in shrana sana yeka no ewo na we di amene uche eye the condition for obedience. Conditions for obedience. And she say that city home. To the city ya. To was see here are the conditions for experiencing these blessings. We ni kwanya eye tre sem na shisha tuwa say udiswa ebetimi ama onyishira ebrawa yisiti ama irade bompae che onyankopon ama mpae che ni bawo na yemfani paso so ena yedi asema ko onyankopon eni we must come to God in prayer se bo onyankopon enim owo mpae bo yehwe ne ho ahobambo ene nyansa se o pe onyakopo ho bambo ne nyansa minua wutie mi me jimidi yesse obetie o woni sitie ne bakoro no na sitie bi so a ewo ne se se wo hye bwa tua ana rabu se me wom ni se wan se oba kwa wo so for I start here free flow be 9 months se dia hye na won obi die timi ebro 9 months die but ebro 9 months ko busu mi du ni du ba kun mu kwa na nye biribi nti na esi kwan a me se bo somo nkronu mu no na onyankopon ahwe wa asubiwe mu onu a wutie mi yɛnhwɛ onyankopɔn wɔyɛ ma dom ma wohyia ma asomdwoe mu a mabɛda w' ase nyankopɔn nso ɔno yɛ onyankopɔn a sɛ woba n'anim nokwasɛm ni na woba bɛyɛ dɛ wobɛda no ase a ɔso ɔhyira wo ɛ sɛ wɔn ahyɛ no bɔ nti ɛsɛ sɛ saa bɔhyɛ no wodi so ɛ sɛ woyɛ saa a onyankopɔn ɛhyira wo ɛno yɛ sitie no bi no no bade yɛhwɛ adeɛ baako nnipa da sani bɛkɔ saa kwan wɔ saa kwantui na fɔbosom nkuro no nyame bɛhwɛ ne so abɔ ne ho ban so nko a onya wo pɛ wie pɛ na saa bɔhyɛ no a ɔhyɛɛ nyame no na ne werɛ fi kyɛ sɛ ɔyɛ kristoni ɔkɔ asɔre awerɛhosɛm no sɛ wobɛhwɛ na sika mu na sɛ ɔde bɔ kɔtua saa bɔhyɛ no nyame meyɛ ase na mɛyɛ wɔ na wafa sika ketewa bi na ɔde abrɛ nyankopɔn sɛ nyamegyeɛ ɔno a no mu no owia no wakɔtena ase ayɛ party kɛseɛ paa aboadeɛ saa deɛ ka bibiri kyɛ ɔhu sɛ David ɔka sɛ memfa deɛ a ɛnsom bo ɛmma nyankopɔn dabidabidabidabida mahyɛ metwiadeɛ a mɔde ma nyame ne nnipa no agyina wo na wakɔyɛ biribi turo kaa ɛti sɛ yɛhyɛ bɔ a yɛtua bi wɔ hɔ a yɛbɔ afɔre a ɔhyɛ bɔ a ɛno ano no adeɛ baako a mehunu sɛ sɛ wohyɛ bɔ na wɔntua a ɔbonsane deɛ ɔno hoo wabɛdan woka sɛ tua nyankopɔn ɛmfa ne ho nso wobɛba bɛka sɛ akɔgyina nyankopɔn nim aka sɛ akoa wohyɛ wobɔ wɔntua wohu wotie ne mpae bɔ nti wohyɛ bɔ a tua na bio nso ɔse declare God's truth nyame ne nsɛm ayɛ no kora no nso no ɛsɛ yɛda no adi kyerɛ afoforɔ na yɛmahu sɛ n'asɛm no a waka no asɛm no yɛdi mu akotene na yɛdi so ɛyɛ sitie wɔ mu ma afoforɔ nso ahu sɛ ampa onyankopɔn no a yɛsom no no ɔyɛ onyankopɔn a ɔyɛ ɔnokwafoɔ ɛsɛ yɛnokuradie no nso yɛtena ase ma onyankopɔn nyankopɔn asɛm no sika nifa no ɛtwa ha adeame no woka ne sɛ yɛyɛ sitie ma onyankopɔn a ɛde nhyira bebree de brɛ yɛababɔ mu berɛ a yɛbɔ mpae ɔtie yɛn sɛ yɛ sitie ma no a ɔbɛma deɛ a yɛsusu yɛ tirim biaa tirim pɔ papa biaa yɛsusu biaa no ɔbɛma no aba mu na ɔbɛma kanea nso ahyerɛn wɔ yɛ akwan mu na yɛnante so mu da na yɛbɛhu sɛ yɛwɔ hɔ a yɛhu sɛ a onyame nhyira na aba yɛ so yi nnua a wotie me mɛsrɛ wo sɛ yɛhyɛ onyankopɔn bɔ a yɛntua anammɔ biara a yɛtu fata sɛ woyɛ kristo no biatu na yɛsitie ma nyame na sɛ woyɛ sitie a sɛdeɛ a yɛbɛto yɛ no a mpanifoɔ ka sɛ sitie ɛyɛ kyɛn dɛn afɔrebɔ wonyɛ sitie ma onyankopɔn asɔre a na wakɔbɔ afɔre kakraka onyame ɛngye w'afɔreɛ no yɛka sɛ yɛkyerɛkyerɛ mu bibiri a wonim deɛ ɛto Saul Samuel instruction sɛ ɔde maa no ɔka kyerɛ ne sɛ ɔko no a wokɔ no wokɔ a na sɛ wodi nkunom a ɛmfa akurom hɔ bibiara ɛmfa mba ɛmbɛbɔ afɔreɛ hwɛɛ na wakɔkyekyea no nhwe ankɛseɛ ne nnwan ankɛseɛ wɔ hɔ de wɔn ba bɛbɔ afɔre sama baa no bisaa no asɛm so na wokɔ yɛ te sɛ nyankopɔn ama yɛdi nkonim ɔde sɛ mmoa no bi so a na obisaa sa na dɛn no no wanka no korɛ o so mbaa makyekyeekyi
your friend is a moa and maybe Uncle Sam. I did you want me to jump at any beer? I said, I'm going to go on pet, sign on money be. One of catching a city a Sunday affordable. And there is answer 1 year city. The wind tea, I'm here, some catch on intino. I do a hymn in a few, some uncle mobia or don't you go on a commercial. Many are with me. Some for Christmas or cry junker, and they are don't bring out, and they are quite jida. For Christmas, say, will cry junker. And we say, my uncle Pona, what to me, I didn't know. Don't do her mother. No, but you. Why do you know I see for you now? She ready, Yesu. You're the one if I'm first for Chemi. And I'm first, I'm a cry, and in my junker. So, yes, sir, I will show you, won't come, man. As a Bible should be Pierre, a boy is Christmas within Biara. Oh, Jim, a virgin inqua. I mean, shroud. I mean, no more. I mean, come, send me a free life for the media ministry, a hall and a bound chain. I am a song for Aqua Hipford. I'm no HSME. The telephone number is 0244869499. 0244869499. Bye bye, I'm sure.